Fox 40, it's the realest, baby.
ZLatestmusic.com.
Erudizu Mundiza, Matangira Mwanana Kiuna.
Barretta Bar Records.
Aluhani Lwava Palanga, Kono Kamina Kava Palelo. Aluhani Lwava Palanga, Chwale Kamina Kava Palelo. Nikale Mutula Tikanyo, Kamina Kava Palelo. Nikale Mutula Tikanyo, Kamina Kava Palelo. Mateka ya minamo Kantikiri kama niza shupia Zeyu wa mateka ya minamo Zika zezi mata kama size Muno cheka size Zimata kama size Muno pima size Wena uliba muna sesa Yomuhulu ni mwana na fita Uliba muna sesa Yomuhulu ni mwana na fita Aluhani lwava palanga Kono kamina kava palelo Aluhani lwava palanga Chwale kamina kava palelo Nikale mutula tikanyo Kamina kava palelo Nikale mutula tikanyo Kamina kava palelo Mwanana kionati Timuluta wanana Kuvina mutengo Timuluta wanana
Tikabruka kahiti Kazora katamama
Aluhani lwava palanga Kono kamina kava palelo Aluhani lwava palanga Chwale kamina kava palelo Nikale mutula tikanyo Kamina kava palelo Nikale mutula tikanyo Kamina kava palelo
Latest music.com.
I got.